La 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 la
connection.
La 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 la.
This is a bad deal.
Siwezi sema na vimbai. Na sasa hivi na jinai.
Sound boy.
Siwezi sema na vimbai. Ilo sipo timba na timbai. Na sasa hivi na jinai. Na miliki feza na shimai.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La.
M, A, D, double E. Rais wa manze semi naitwa Madi. N, A, double I, bada B. Niko na wafasi wengi kama nabi. Hey, wewe, au nisiki. Nimeanza tangu tale hana PhD. Hey, wewe, au nizimi. Punguza makelele na uongeze bidii. Utanambia nini mimu ni wazamani. Nisha piga ndole manze sedarajan. Utanambia nini minawe atufanan. Nikipanda mandege unapanda kitandan. Sasa wote mkai kimia. Hey DJ ngoma mbovu.
Zima.
Unataka story zangu.
Sina.
Una hofu na uwezo wangu.
Bima.
Mina tali mkali wako anajua. Mabatini staki shari shasumbua. Hayawi hayawi ona leo yamekua. Samaki na chupi mvubi kipata vua.
La 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 la.
That's
one. La 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 la. La 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 la.
Come on, come on.
La la.
Siwezi sema na vimbai. Ilo sipo timba na timbai. Na sasa hivi na jinai. Na miliki feza na shimai. Siwezi sema na vimbai. Ilo sipo timba na timbai.
Linga semu.
Na sasa hivi na jinai. Na miliki feza na shimai.
Mademo na sifia. Mimi handsome ili wawaridhike. Tucheze threesome. Wengine nanibia. Baby hauka membu funga uko uko. Tuchanganye damu.
Kila siku ni kombere na jua mnaona gere. Wanazusha na uzaunga ili kupata mchere. Kila siku ni kombere na mandaga tutetere. Usalama uko mwingi paka kafungwa kengere. Hey kaka sere, squeeze sina kwele. Utuzima dawa, tutibiane twende bere. Sitaji bodyguard mi mwenyewe mkotari. Na miliki munduki so magendo na vibali. Misha wapa red card, refa sitoki mbali. Mzikwenu wa makundi ya mwezu kchenji magari.
Mwona mini kosa watu, neshina watu. Ninapupita chama lawa nae. Mwona mini kosa watu, neshina watu. Ninachopata tunagawa nae.
Siwezi sema na vimbae. Ilo sipo timba na timbae. Na sasa hivi na jinae. Na miliki feza na shimae. Siwezi sema na vimbae. Ilo sipo timba na timbae.
Linga senemu.
Na sasa hivi na jinae. Na miliki feza na shimae.
This is a bad deal.
Steep happy. Steep happy. Steep tap connection.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Wamekata